Amawubo 61 verse 1. Yizwa uNkulunkulu ukukhala kwami, ulalele umkhuleko wami. Verse 2. Ngikhala kuwe, ngisemkhawuleni womhlaba, lapho inhliziyo yami sebuthakathakeni, ngiholele endaweni ephakemeyo kunami. Verse 3. Ngokuba uyisiphephelo sami, inqama eqinileyo ngakuso isitha. Verse 4. Ngiyakuhlala etendeni lakho kuze kube phakade, ngiyakukhosela ekusuthekeni kwamaphiko akho. Sela. Verse 5. Ngoba wena Nkulunkulu uzizwile izithembiso zami, wabanika ifa belisaba igama lakho. Verse 6. Uyakweleka izinsuku ezinsukwini zenkosi, iminyaka yakuba njengezizukulwane nezizukulwane. Verse 7. Iyakuhlala phambi kaNkulunkulu kuze kube phakade, imisele umusa neqiniso ukuba kuyilondoloze. Verse 8. Khona ngiyawulidumisa igama lakho kuze kube phakade, ukuze ngigcwalise izithembiso zami imihla ngemihla.